Grandma San Miracle Studio Entertainment. Amelipa gharama juu yangu, ndio maana naishi mimi. Baba ameshalipa gharama juu yangu, ndio maana nina furaha.
Kitu nisitembe na wewe, mana umenitia hasara.